matayi omukumbuza abafumbira ebihoma yeyamanyiza endongo sibo ekanjirumbe bannange bwenivaawo wali bannaku abantu sooka wekyo bakizuula ani alinyumya ebyange mu nsengeka yagendey'omutindo omukunya bwe yavaawo n'atusaala n'omwana w'omubuddu we yali ani alitunga kweri eddaala muleke mbabuuza abakulu temuyomba ntuse n'akayimba akabawe nkaddaabiriza nekubaka enkungu asimbye n'ku baana balongo bannanyini kulongoosa bayite zaabu kyosize mu ddoboozi mumanye nti nannyini talaata yali nammwe ekyo kyebalekedde abataka mugira mwetereza twekisizakira tunamma abanga oluluganda semukuku gwa mpiso nako kwetikwa mwegendereza saalongo yangu wane naalongo luno oluyimba lwammwe lwammandeeze bulungi enkoba za kitamba kyeno obuzira nkulike azaala ababiri abeera musajja saalongo nga wakyukanya amagumba wammande naalongo oli mukakuba wasamba ekisiko tandikene naalongo anti abifumbye kyokka n'abiwomya kutendereza obutatyankuba n'obutiti bw'okujya watuukiriza nnyo n'ebyakukuutibwa omuli n'akayimba kamwe baaba bokeera nga njanoonoko olweza ntuyiwa ku baana obuyimba netuyimba obukuwaana naalongo nga wasambula olukande saako okukumira akawule n'ebisanyi byajjula amakimbi tibamugambira mukooko we abalala mbuweegala nga ajja bulungi ne muno yeekulubeesa nga bwazibikkula empapula abaga empapula bunno nannyini muweeyo we olololoolo weyagale kale nannyini muweetiye wamma saalongo tokuba abaana kirotoola obweza munnange tolaba bwenkola munoko kwava n'ebigambo ebitusimba oyo abitegedde nsaba abikuume abinnyonnyole n'abaana bayiga olugaano olunyuvu kikagwe yalayira bwekiri muggulu bwekiri bwatuka enseeri kankana omwana omuto bw'aliyita nnyina omukulu onayita engozi emu zaali bbiri okuzaala akaliga ani yakazaala kyetondeka ekitooka ebbanda ekitulituli mbuluba olololololololo leka nnyige kukya wakati badde mbaleka sana kanemba umuzamu mufuno buwerero
Kuvamana,
Iroto Rueza, Unagetra Babu, Korachi.